Waka kōrero, waka waiata, waka kaupapa, he kō naipurangi mā tātou katoa.
Ko te waka waiata mō tēnei wā, ko tētahi kai waiata e noho ana ki te whanganui ātara, ko te korokoro tui a Amber Holly. Amber Holly started her career performing in Wellington Covers Band Boutique and also performing with kaupapa Māori band Grove Roots before embarking on a solo career in 2016. In that year, she released her debut single Motonu, which reached number one on the Māori music charts and also picking up Best Female Solo Artist of the Year at the Waiata Māori Music Awards. Seen the release of her debut music video for Motonu, which also picked up the Radio Airplay Award at the Waiata Māori Music Awards. Also in 2017, seen the release of her second single, the Waiata Reo Rua, Ko Whaia.
Whaia, te tika hurangi. Whaia, te tika hurangi. Ki te tū ohu koe.
Single Tōku Reo dropping, as well as a second music video for Whaia and her debut EP. E ai ki tōna waiata, Whaia te iti kahurangi, te tūohu koe me he maunga teitei.
Ki te iwi, tōku ngāpi, maurea. E tangi hotu, hotu ko wana I te whakaro. Kai mate tōku reo, kai mate tōku reo. Tangi hotu, hotu ka wana I te whakaro. Kai mate tōku reo, kai mate tōku reo. Tōku reo, tōku mana Māori. Tōku aroha ki te iwi, tōku ngāpi maurea. E tangi hotu, hotu ka wana I te whakaro. Kai mate tōku reo, kai mate tōku reo. Kai mate tōku reo, mā wai rato tātou reo, e whakaora ai. Mō ngā moko puna tamariki rangatahi Māori. Mā wai rato tātou reo, e whakaora ai. Mō ngā uri whakatipuranga e whai ake nei.
Waka kōrero, waka waiata, waka kaupapa, he kō naipurangi mā tātou katoa.